kubuso bungana na hegitari 68 gihayiri mu birwa bitoya bituwe bibarizwa mu kiyaga cya Kivu ku ruhande rw'akarere ka Rusizi. Aha hatuye abasaga hagati 1400 bibumbiye mu miryango 215. Abo batunzwa ahanini n'ibikorwa by'uburobyi, ubuhinzi bukorerwa ku butaka buto busaguka kuho batuye ndetse n'ubucuruzi buciriritse. Ni ahantu bigaragara ko hamaze imyaka myinshi hatuwe, kuko hari n'abari mu myaka isaga 60 y'amavuko bahavukiye bakahakurira kugeza na n'ubu bakihatuye. Ikigo cy'ishoramari mu by'amahoteli Kigali View Hotel and Apartments Limited giheruka kurenguka ubu butaka bwabo muri gahunda yo kubaka hoteli igezweho, ndetse cyatangiye kubarura no kwishyura imitungo y'aba baturage ngo bahave bajye gushaka ahandi batura. Nyamara bo ntibanyuzwe n'uko ibyo birimo gukorwa.
Mfite abana 5 n'umudamu, ubwo rero mbona amafaranga 700,000 bitambana iwanjye wenda ngo bijye kuntuza ahandi.
Umushoramari araza akaguha 1,000,000 n'igice cyangwa 1,000,000, wagera hakurya wa muturage yabura amafaranga yishyura isambu cyangwa se yishyura inzu, ubuzima bugasaba ko agaruka hano kugihaye.
Aratubwira ko ahangaha ubyanjye ubyanjye uzahava, kandi ngo uzahava ku ngufu za leta. Mutubwire ukuntu umuntu uzava imane n'imanda akaza kuguterura mu byawe akakujyana akajya kukangaza ku musozi.
Abo bavuga ko batanze ishoramari ku butaka bwabo, ariko kandi bene ryo bakwiye guha agaciro ubutaka bwabo bakabishyura mu buryo buboneye, bitari ibyo bakabubakira ahandi.
Njyewe icyo nabona wenda leta yatugirira neza ni uko yaza ikatubwira nti turifuza ko mwakwimuka kwiyikirwa tukajya kubatuza aho babona badutuza, batiriwe banatugurira byadufasha cyane, kuko amafaranga baduha ntacyo yatumarira.
Ahubwo njyewe icyo nakunda ni uko wenda nawe amafaranga ye yayareka ariko akajya kunyubakira indi nzu. Mbega nani ibyo namubwiye,
ntabwo twanze ko batwimura, ahubwo bongere amafaranga kugira ngo natwe tubone ahantu tuyajyana.
Icyakora ku ruhande rwa Kigali View Hotel and Apartments Limited, ibivugwa n'abo baturage byo kubahenda no gushaka kubimura ku ngufu barabihakana. Maitre Habimana Rufonsi ushinzwe ibijyanye no kugura ubu butaka avuga ko badashaka kugurisha, bafite uburenganzira bwo kuguma mu butaka bwabo.
Ubu kuvuga ngo serivisi dusigaranye n'ubutaka, ibikorwa bye nyir'ubwite abikuraho akabitwara, yaba ibiti yaba inzu arayitwara. Icyo nakubwiye rero cyo kuvuga ngo 700,000 umuntu yayerekerana he, biraterwa n'aho uva n'aho ukaterekera. Ariko uko ukaterekera niho azagutegeka azakubwira ngo aya mafaranga ntacyo nakuramo. Ariko mu by'ukuri nubona ntawe yayerekerana, ni uburenganzira bwawe bwuzuye ku mutungo wawe uhabwa n'itegeko nshinga kuwugumamo uko ubishaka.
Nubwo biri uko ariko, uyu munyamategeko yemereye Ijwi rya Amerika ko umushinga w'ikigo cy'ishoramari ahagarariye ugomba gukorerwa ku butaka bwose bugize iki kirwa. Hakibazwa aho batazashobora kumvikana n'icyo kigo ku bijyanye n'ingurane bazerekezwa. Kugeza ubu kandi haracyagaragara igisa n'urujijo ku by'uyu mushinga, kuko inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zivuga ko ibyo kwimura abo baturage ntacyo ziriziho. Uyu ni Bwana Ndagijimana Ruwi Munyemanzi, umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu.
Mbere na mbere nagira ngo ko uko kwimurwa ntabwo tukuzi, ntabwo tuzi n'abari kubukora abariho, ariko nk'uko babibonye ikirwa cya Gihana kiva kiri mu mazi ni ikirwa badusaba nuko cyakorerwaho ibikorwa bya tourism bitandukanye, ariko nanone abaturage baho bakaba ari babyungukiramo. Mbere na mbere abari kwimura ntabwo ubuyobozi bw'akarere tubazi, ntabwo tuzi uwabahabwa uburenganzira, ni ibintu ari gukora ku giti cyabo cy'ubwumvikane. Ngira ngo ni ikibazo cyo gukurikirana n'ubuyobozi bw'akarere tukamenya imvano yacu, ariko ntabwo twizera neza ko umuturage ashobora kureba biturutse ku mushoramari uwo ari we wese.
Bene umushinga ariko bo ibitangazwa n'ubutegetsi bw'akarere ko butazi ibirimo gukorwa barabifata nko kwigiza nkana. Maitre Habimana Rufonsi ati
ibyo kaba ari ukwigiza nkana, kuko wavuga se ko utazi proje ko ihari gute, icya mbere ari wowe wagurishije ubutaka bw'ibanze, icya kabiri bakorera mu ifasi yawe uhafite inzego z'ibanze, inzego z'ibanze arizo ziduhuza n'abaturage, wavuga ko bitazwi gute. Icyakenshi nkeka ko yenda ni uko yenda haba hariho abayobozi baje ari bashya bataramurikirwa uwo mushinga ngo babimenye neza, ariko igikorwa ku rwego rw'akarere nka institution kiraho.
Mu gihe ubutegetsi bw'akarere n'umushoramari bitana ba mwana ku igurishwa ry'ikirwa cya Gihaya, abakihatuye muri iki gihe bo baratabaza inzego nkuru z'igihugu ngo zibarengere. Mu bijyanye n'inzego z'imitegekere, Gihaya ni akagari kabarizwa mu murenge wa Gihundwe mu mujyi w'akarere ka Rusizi. Ku bw'abahatuye ntibyumvikana uburyo ubutaka bwo mu gice cy'umujyi bugenerwa amafaranga make nk'ayo barimo guhabwa. Ibibazo nk'ibi bishingiye ku iyimurwa ry'abaturage ku bw'ibikorwa by'ishoramari ariko bitavugwaho rumwe si umwihariko wa Rusizi. Icyamenyekanye cyane ni cy'abaturage ba Kangondo na Kibiraro muri Nyarutarama ya Kigali na n'ubu bagisiragira mu nkiko kubwo kutumvikana n'ubutegetsi ku ngurane z'imitungo yabo. Denis Stokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.